まあ、来れろったふいと思うわ。こういうてねか来れるわけねえよ。てねえとぷなおたとはとまたひな。えんほんなきどもえてもてれ。とないんわこむりもと。けいだろねてねえもてれ。ねもと。あわとまたひな。めたないびかとはけいでいだえんほん。カーポーキデイラカータイカランオナヘタウアクワウマイキュータカータイトウマタヒナカホカロンアナトウタネウヘタウアケユタネイナウケロワナハウイトコーラリエトウコーラリエファティアンメハレコテエタイキテテティロカハレナタナタカーカウトってもうてれねえきて抜いてたいえこれてたがたいふってきれいだきやたとかたいかふってがたがたかはいれねえきてててろいかうだいがとかはいれどていてこらりやかたいかかきてあえかおきまいこれどきゃとまたひなあえたうおけゆたねかあらぷわとまたひなめぺへらとうえおらいカータイカホカヘウギタナイウィタネウワヘネメフィリヤコウトウヘタウラキアルワイアリテロアマテタガタコタヘウワヘネヘフィリエカオティカホノホノアイキテオティメカウテタヘキュータキテマウイテピトウテタウラネギキレイラヘレマイエコテタヘタキコネギメハレコトメメラリメテタウラネイテポネキヨコトキュタタタウラカタイカマヘテナマヘテウヨアトマタヒナカウテカタヘトマタヒナカホカウナイエネメオカウティコトウィナイネヘイムリダワウカヘレトカタイテウィニカカウィトゥヴィアネカララプタハイレキテタウラワヒネメタナタマイティコティロラネカフィティカトワナカオティテナカタヤトゥマタヒナカコレロイタナマタライテメヘレアナタネイウィドウエイテタウラエカウネイテモアナカデカコレロイタナマタラペネイテマタラトゥマタヒナTahia, tahia, tahia, luia, luia, kia he moa ke te ka, koa, koa. Kia here a mai ke te kawau koro ki e ta, ta ki mai roto mai tana pu koro koro, paikaro. He kua ka marangaranga, he kua ka marangaranga. Ko tahi manui tau ki te tahuna, tau atu, tau atu. Nā, ne kore kou te mātau e pehea mai e nei kōrero.ピアティア、ペネイアン。タヒア、タヒア、タヒア、タヒア。テマメア、ヘメアファカリテ、ピテタガタ、エプルマナイテファレ。キアプテイテファレ。キアヘイレ。Kia he moa ke te ka ka koa koa. Ko ngā paru o ngā whāri ki o te whare, hei a rui rui kia ka hero e nā mea. Koe e te raka ko te, o te tikanga o te kōrero a rui a rui a tahi a tahi a. Kia here a mai ki te papa ka wau kroki, tēnā kōhatu kei reira, e tua na tano ki tēnei rā. Te papa ka wau te ingoa. Me ngatia ai o te papa ka wau, he nohonga ka wau kroki.Ko te manu te rea no hana ki reira. Tā rātu mai e nohora e te tiro ki ngā te taingohi mālātu e te tiro i te moana. Nā, ki te kitehi o kua rukuhia, pa ke rea ke kirunga ki te kohatu nei kai e. Nā, ko i ela te raka, ki a here ama ki tau a kohatura, ki te papa kawau koroki. E tāta ki mairoto mai tana pū korokoro. Me e mea kariroa ke iai e te manura, te mea te e ngohira,Nā, kā tai kā nakinu e te kōhatura. Kā tai kā huria ki te māngai kidunga. Nā, kā ki te atu, nā korokoro. pene me te pukoro koro. Whaikaro, tēnā ingoa te whaikaro, kei murimutu. Engari, e nāna ime ko whaikaro, ko te hākaro kē te ingoa. E mea kei mātauria ka mea tie whaikaro. He kuaka mārangaranga. Tēnei mea te kuaka, tēnei manu te kuaka. Me mea ta tūana te taike ngā wahi katoa, tēnā mea te kuaka e haerera. Engari ki te pari, kua tīmata te rerere haerera nui noa te tai, kua nau ki te tahu nako tai. O iera te ingo te rā, te tikanga te rā ingoa, he kuaka marangaranga, he kuaka marangaranga. Ko tahi manui tau ki te tahuna, tau atu, tau atu. Nā, te tikanga o te raka, e mea atua nai, a ke haere tanai wiki te tahuna kei uta. Te hunga e tau apa ki reira, he reira maho mai e, te tari mai e a paukatoa ki reira. Nā, koe e te mutua. Nā, koe e tēnā ko te tikanga, o te matara, a tau koutou tu puna tūmatahina. E kōrero ti a te, e haune. Kā ora a tūmatahina, nā te whaifo kāro, i orai. Me whiri e ia he taura, hei kau, hei arawhata mōrātu, e ua i kiuta. Kā ora te iwa tūmatahina. I te ao ngāke, kā te kā rumi e te tau ane. Kā mau ki runga ki te pāno tūmatahina. Tangohenga mai e tūmatahina, tēnā taua. Nā, kā mate. Nā, hei mā tauranga mōngā tangata e rongo i tihe nei kōrero. Ko ia tēnā ka, o te tikanga o te matāla, a tūmatahina. Kia ora kōtū katoa.
December the 15th at Ruatoki. Yes. Hawaii Tiakiwai is going to do a chant.
Tahi marehua, kā ngaro ngāta ki whea. Iho ki mai koe e te whenua nui ki tea. Te mate atu ai, te unuhanga o te puhio, mata tūaka mahora ki te riu ki Waikato. Ki te aro aro mani a poto. Tangi ai te pūrepo, ka tutu te puehu, ki runga ki te rangi, tirakina maitaku wau tō tāra. Tū ki te awa ki mahihirangi, ki te wairiko, ki ngā wai e rua ki whakata ane ki rangitāiki. Tangi taukuri ai ngā pouaru, au e taku kūru pou na mue.
Some comments, explanations and historical significance of the chant that you've heard will now be given by Reverend Rangi.
In following the chant that's just been recited by Mr. Hauwai Tiakiwai, an elder of the Tuhua tribe, Ruatoki North, I think it is worth an explanation because of its historical setting in the early Maori Wars and the part that Tuhua tribe took in it. It was during the battle of Orako, that brave stand of the Maoris against the overwhelming odds of the government forces when being surrounded on all sides, and on being asked to surrender, the Witamihana, Waikato chief and leader of the Maori forces, he stood up on the palisade of the defending power, said those well-known Maori words, translated, we will fight on forever and ever. The Maoris were defeated, and in trying to escape, the Tuhoe contingent lost many warriors, and few were able to escape and make their way home about 100 miles on foot back to Ruatahuna, the heart of Tuhoe land, the home of the children of the mist. The chant was composed by the nearest of kin as a lament and a challenge to the survivors of the war party, and because of their sad loss, and secondly, and because of the lack of wisdom in the decision of the eldest to join Waikato in the war and the battle in which so many of their warriors were lost. The in the poem, it begins with the question, why did you return, O Te Whenua Nui? You should have died in battle with your brave warriors who have made the supreme sacrifice. With those words, I think I have given you a explanation as to the historical setting of the above chant, which is generally used by the Tuhoe people in opening and a welcome address on big occasions in among us, in as far as Maori custom is concerned. Here's a translation of the part that has just been recited. The translation into English is by the late Mr. Elston Best, was one of our noted Maori historians. For what reason, O Te Whenua Nui, didst thou return? Better hast thou died when fell the pride of Matatua, stretched out in Waikato's valley. In the sight of Maniapoto, 'twas there pealed forth the cannon that disturbed the very heavens. Prone lay my noble Tota wood that grew by Mahihirangi stream by the Wairiko. At both the two great rivers, at Whakatane, at Rangitaiki, loudly wailed the widows, alas, my precious jewel, thou art gone. Here is a Maori nursery rhyme, very old composition. Katahiti, karuati, kanoho maitapati tore, kalauna, kalauna, kanoho te kiwi, kiwi, hepo, hewai, takitaki no pi, no pa, ka hui yamai. Kai ana te hetu, kai ana te maram, o te tio e le ranunga rā te pe ka te ko tore, wiwi, wawa, heke, heke, te manuki o tau, tihe mauri ora.
Well, the Tore te kau te ni o ngā rā o mahe, tahi rau, iua te kau, lima te kau mātouru o ngā tau. Ia mātou nei kei te marae o rua tāhuna mātou e noho ana, i Waianui, i te iwi o rua tāhuna, takiwā o te uriwera, te iwi o tūhoe. He manuhiri kei i Waianui a mātou, tōna ingoa ko Dr. Underhill, i ahuma i Amerika. Nā reira he karangātu e, karangātu tēnei ai e ki Waianui te iwi.
Kia ora rā e hine. Te kai harimai tēnei mea hou ki Waianui a tūhoe. Ama iki te ai mātau, mea mātau tamariki hoki. Tō mātau mae. I tō mātau mae i mātātua nei. I roto i te hō. O tūhoe. O tūhoe kākahu mauka. Oi rā tōna whakamāhukitanga. Tūhoe kākahu mauka. Ana, kia ora anō hoki ko e hine, te kaiheri mai tēnei mea whakamiharo, i roto orua tāhuna. Kanei pia kumihi kia ko e hine.
The next song is one composed by Moitere Roberts. It belongs to the Huia Rau and this area.
I trono ke i waho hoki mai. Ta tiri ko te asa, tiru ngā hui nea nao. Ke la rua te hoko pitu, e te tari anu anna. Nea fuera e ne, sei ho.
Ano, tēnā, tēnā te ahuatanga i e nei rā, tēnā no te he, kei koa tūnō ngā whakanui ki mua te tērangamu e te pātai, tērangamu e te pātai.
They generally adhere
to the Pākehā custom.
Just now, I
yes,
thought.
Just now, she doesn't seem to recall any other form of celebrating.
Māori kato. E tōru māra.
Mēm.
E tōru māra. E nō kōna, ne, te pēpi me sāngā I te wai.
Āna,
kia paru mei nā mea oru kona pāna. Kia mi nā mea tau te māma. Pāna, yo, te. Kore puni, te wāhi maha mahu. Me te māma, me te pēpi. Pare pitaki oho kia mahana tō, kia pihi. Whera anu I te pāreha kia mahana tō. Nā whare puni o te māo. Koi rā kato. Karu ki he mea, ki he kia ti wā te pāreha whā whā I te tamari. Anga kāre hoki e engari. Ka mahi anō e nā pāru ke he rongoā mō te māma I te wai whānau ai. Wāna mea. Wāku rongo anō e tika mahi mahi.
E, rongo o mau?
Rongo mai, kia. Whai mua iho.
E nā, e te au e te o ngā rongo o mau? Muhe na koi e te o ngā lau e mahi anō?
Tau rā kauma. Mau, tau rā, I mua e kalangahi ara o ki o koe kākahu mau.
Kua kākahu mau.
Koi ngā 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 rongo a te Māori, kei paka mei tāna tamai. Ki kaha I hi anu. Kaha I hi anu, kā piki koe ki rupa kama.
Ka noho koe rumi te hā?
Nā. Te hale te ura ki roto I ākoe, pai katoa roto I
ākoe. Rau mauku?
Kau hiu fia tini, kia piki a te pene I te ngā whānei. Te koa, kā mō koe I ki roto. Kia tasi kia paku pene noai, pokari te tonu ki ākoe. Nā kua no, ki roto.
Ka mō koe me te pepe?
Nā,
kua
hauana. Kua pai taku āhua. Pahaere te noai tu ai pāru mō koe tāpi. Koe nā wā te Māori mā. Kā rere re ke atu, kā re tino. Ā kohare te Māori ki te tunu kai ki te aha mā no kare no moi aru aru kāre pōmu hoi whānau pēri.
Kā re ke tātu I rungatu I rutu te moe?
Āre kau he wānu ka takotu. E te hei tāi mai, te tāi mai tunu whānau mai ai koe koe ai tō tāi mai tūpato hi ai koe. Kua mutu tōnu hui tau a hāngira, kua pai katoa koe, ā. Kua hai re re noai. Ai no koe roa. Aina ko te pēpi a oha ki te whare tako tō ai moea.
E nā, I muri iho te toru o ngā rā, te pēpi, he hata kai ko ai. Te miraka te māmahi.
Kia mea rā he miraka.
Ana
kua whāngai ki te miraka.
Papangote.
Ai. Te tikito.
Ai.
Are wāku tamari ki e whāngai a ki te pāpā.
No.
Are kā. Mātaku tikito me whāngai wāku pēpi a o rāti. He hai, he ki ngome. He pai?
Pai, he pai.
Ngāna hua te māo.
Ngāna mo te tātai māo. He te pirangi hine ki a kōrero koe mō. Mō a kai māo.
Mō te hīnau.
Mō te hīnau. Plāwa hīnau.
Kāre anō mātau I kino tai ki e nā wāwa. Engari nā tonu neina. Nō mua ke hoki wē nā mea, nō te wākārea nō mātau whānau nau ki wā. Nā nua ni hoki mātau na nē nā. Tēnei whakatipuranga I a tātau nē nē. Kāre I tino tai ki ngā muti wā mai o te rama, engari kai te maru ngā tamari. I a mātau tonu te kohi hī nā, ai, kāre I te kohi hī nā viro tō I te kete. Ā muti kā pī nā ke te hi a kete. Ka waha waha mai, ka hō I ki te wai, kā muti. Ka tāre I he waka. He waka me, he waka. Ma kā tiuki. Kā mwitu, tēnā mea ka tātari. Tātari hia ne, ki anu hōko te mea na he o te hīnā. Watiti he mi ere, ha I huku. Kā tau ki te hāni. Ka pēnei te anu I te pāwa ne, kā tau ki te hāni, ka maua. Pēnei anu te nunui anu. Pēnei anō I te puke parāua ne, kā whiu ki te mi ere, te kore o te mi ere he hiuka.
Pēnā nō te tau, koi ni anō māma. Ko te tau he tau mō he kō. Kā mūtu ka kō ore ore koe kā kora ki te rākia morpe, kā mūtu kā tau ki te hāngi kama. Wā māo, ha? Wā tuki koe kua kai. Kā mūtu noho nā kore o te hīnā, kā rī kō kēa tū. Pēnā nō te prāwana. Kā huka ki te mīe rene, pēnā nō te puke prāwane. Ama ka huka ki te mie.
No he te mie re?
Ah, no re ngā rākau, no te tui. No te tui. Ka huki wā te Māori mie re, te hei wā te Pākehā ki roto i te Pāk. Hei rua i te rākā. Kā ta mahi koe tā u mie re, hei tuka, hei tuka kai mā. Kua kore rā i nā e nei wē rā mea kato.
Kore hoki.
Kua kore. Kui rā lō nā mahi a nā Pāke kei mā vi a mātā.
E mea mō te taha i te kalaka. Kei kalaka ana koutou?
Oh, ehi ka. Kare mō te mahi kalaka. Kare ka. Komiti tōu wātu kalaka e mōhona. He tawa he hīnā kā mītu wātu kalaka. Ma he kalaka pāk e kō atu kare mō. Wātu kai anō wā te Māori ko te tawa me te hīnā. Nā. Kā mūti rā mā whakamāra mā o te hīnā. Mā kua mūhi o koutou, pēnia nui te puke parawa ne, tā hu kā mea ki te miere ne, kariringi ko te, me tahu te miere ne, me tā. Kā mūtu ka tātari, ki anu hoko te hino na hu te miere, te hino te. Hei hu kā mū, hīnā. Pēnia nui te parawa ne, naka ta patapahi koe ki koutou i te. Engari māua nā manuhiri nui kai te haere mai tō umarai. Ko pita wei rā kai ā māua. Māua manuhiri hou. Ko tite te manuhiri hou he kai te. E kere ruta, e whīnā, he tawa. Pēnā kai.
Mahi a pēhā te mahi o te kere ru. Mā te manuhi.
Tahu ai ka pīhore hi a koe kā mēti. Ka tahu te hini pōa ka mā. Tau atu o kereru, tau atu, kāre mā. Te pai tōki te mahi, te mā. Mā wāu o penunu. Ka tai koe ka piti atu i tō manu. He mea nui, ka rangatira katoa koe te rā. Rangatira katoa koe te whīnā urai, te tawarai e rā te koe kata. Koe nā nā rangatira o te mā. Ha? Ha. Ka tino rono koe, ha. O tū hoi, ka kua kai hea tū hoi, anā kai tēnā marae o mātau ni, ka kōro hea katoa hia koe nā manuhiri tae mai, te marae o mea, o tū hoi, ka pai ke, e mea te mea, e kā, e nā mea katoa, e ata whaitanga. Anā koe rā katoa hoki ngā mahi a tū hoi, mahi nei a tū hoi, anā e hara mai nei te mahi a te Pākehā, anā pēnei rā tai haere mai nei, nai manā ki hia nei nei, kare te nei vie kite ki te tangata. Tā te tangata he mangu mangu hea hāke, he mamā ki katoa te tangata. A tiu hoi katoa i tēnei mai te tangata. A mōrā koe hine ki te whakarongi vē nei kōrero ne.
Ai, ino pai tū kōrero.
Kare aku tamari tine whakahe mai aku kōrero ne, kai te whakarongi mai rātau i aku kōrero. Ai, whakai ki ame ki tō mātau na rāina ki tō nā māo.
Ai, ki tēnei.
Kā mūtu ni rā nā kau whau?
Ai, kā mūtu.
Kare aku tamari tine whakahe mai aku kōrero ni, kai te whakarungu mai rātau i aku kōrero. Ai, whakai ki ame ki tō mātau na rāina ki tō nā māo.
Ai, ki tēnei.
Kā mūtu ni rā nā kau whau?
Ai, kā mūtu.
Tēnei e kare māhe. Pātere no te poiroa. Nā taka whai anua hau i aku iau e pakapaku tunua tuan. Tēnei te poi, tēnei te poi,
Tēnei te pui horo horo a e tō ringa ringa ko tō tamaiti. Tamaiti rūre ngā aue ha. Karere whakataha te haere a kura wini wini tāra koa. Kei hea hea ra dere ngā mai mōhu e te pui. Kei ka āwhia rā, kei maro kupā, kei te akau, kei te tipura ngā mai o te poi e ha.
Tohine tāru kino, mai